ni wa Mungu kuri isaha.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Abakunzi ba Radio Ijwi ry'Amerika, muri kumwe nanjye Etienne Karekezi, ni ikiganiro dusangire ijambo. Uyu munsi turitabaza umunyamakuru wacu I Kigali mu Rwanda, Eric Bagirubusa, waduteguriye ikiganiro cy'uyu munsi.
Reka tubasuhuze mwese abakunzi b'ibiganiro by'Ijwi ry'Amerika. Kuri mikoro I Kigali mu Rwanda ni Eric Bagirubusa ubasuhuje. Ikiganiro dusangire ijambo cy'uyu munsi twagihariye ikibazo cy'umurimo gihangayikishije abatari bake mu Rwanda. Ufatiye ku mibare iheruka y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurisha mibare mu mwaka ushize wa 2015 cyagaragaje ko ikigero cy'ubushomeri mu Rwanda gihangayikishije abatagira akazi n'ubutegetsi muri rusange. Ku rwego rw'igihugu ikigo cy'ibarurisha mibare kigaragaza ko abashomeri ari 2% ababarizwa mu bice by'imijyi n'umunani n'ibice 7%. Muri abo bashomeri barangije amashuri yisumbuye ni 9%, mu gihe abize kaminuza n'amashuri makuru ari 13%. Muri gahunda yayo Leta y'u Rwanda iteganya ko byibura yagombye guhanga imirimo mishya idashingiye ku buhinzi 200,000 buri mwaka. Kugeza ubu ni intego yatsinzwe nk'uko bivuga, kuko mu 2015 yemeza ko habonetse imirimo isaga 140,000. Leta y'u Rwanda ivuga ko ifite ubushobozi bwo gukoresha 2%, 8% bagaragara mu bikorera, naho 90% bakiri mu mirimo y'inzego zitagengwa n'amategeko, secteur informel. Muri iki kiganiro dusangira ijambo twagombye kuba twumva byinshi kuri iyi ngingo bituruka ku bategetsi mu nzego bwite za Leta, ariko ntibyakunze. Bitavuze ko tutabashatse. Icyakora mu kiganiro n'abanyamakuru bategetsi ba Ministeri y'abakozi ba Leta n'umurimo, ubwo biteguraga kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umurimo, bongeye gushimangira ko Leta y'u Rwanda ifite ingamba kuri iki kibazo. Madame Judith Uwizeye ni Ministeri w'abakozi ba Leta n'umurimo mu Rwanda.
Ngira ngo intego ya Leta y'u Rwanda ni yo kugira ngo abantu babashe kugira icyo bakora, bagira umurimo kandi umurimo utanga umusaruro. Na niyo mpamvu Leta y'u Rwanda yagishyiraho gahunda nyinshi zo kugira ngo ibyo bizagerweho. Ni no muri ubwo buryo yashyizeho gahunda twise kora wigire, ne gukora wigire, ari nayo mu by'ukuri izafasha Leta y'u Rwanda kugera kuri iriya ntego twiyemeje y'imirimo 200,000 itari ubuhinzi buri mwaka. Iyo gahunda irimo ibikorwa byinshi bifasha abantu mu buryo bwose butandukanye, kandi nabo ngabo nabo bigaragara ko bize badafite akazi, nabo harimo gahunda zibareba. Nk'uko twagomeje tubivuga, nta mpamvu umuntu yakagombye kumara imyaka 3 ku isoko ry'umurimo adafite akazi akigashakisha. Mu mutwe yakagombye guhindura akumva yuko hari n'ikindi kintu yakora kitari ugukorera Leta gusa. Rero twashyizeho amasomo y'igihe gito ku bantu barangije kwiga bamaze igihe kinini ku isoko ry'umurimo ariko batabona umurimo, kugira ngo ayo masomo y'ubumenyingiro abashe kubafasha bagire ubumenyingiro bamenya, kandi si no kubaha gusa, kuko banafashwa no kugira igishoro cyangwa se kugira ibikoresho byabafasha gutangira kwihangira umurimo. Ibyo ngibyo nabyo muri gahunda ya kora wigire bikaba biteganyijwe. Rero ahubwo ni uburyo bwo gushishikariza abo ngabo barangije kwiga bamaze igihe kinini ku isoko ry'umurimo, kugira ngo baze duhindurane imyumvire, hanyuma turebe uburyo twakwihangira imirimo dukoresheje ubumenyingiro twaba twahawe muri iyi gahunda.
Twahuye n'ingeri zishoboka. Mu mpera z'ukwezi gushize kwa kane, umujyi wa Kigali nawo ubarura abatagira akazi 11% bari bahuje abikorera batanga akazi n'abagashaka. Uyu warangije amashuri yisumbuye yari muri abo.
Nitwa Kamugundo Ari, tukaga Nyarugenge mu murenge wa Nyarugenge.
Mu mujyi twibwira ko akazi kabamo?
Ntabwo. Hanjye maze imyaka 9 maze kwiga, akusinize kaminuza nize amashuri yisumbuye 6 komerisi ya kontabilite. Shaka akazi sinakabona, cyangwa ko nongeraho iry'imyuga, niga umwaka umwe by'amahoteli, kugeza uyu munsi ubu sindabona akazi. Urumva ko aryo cyanzanye hano.
Ndabona impapuro zibazanditse ryari?
Zinandika nka depoza, gusa nuko naje nitwaje n'utundi kugira ngo ningiraho nkabona mpasige seve yanjye.
Zirashaje.
N'izi seve uretse uwigira inama wenda akayitwaza nk'umuntu usabye akazi igihe kirini wakabuze, umubare munini mwo hano nta seve bafite.
nta nakandi ga PS yaje azanye gusa uretse kuba yarumvisha amatangazo kuri televiziyo ku maradio akaza hano
imyaka 9 nimwe nari mushobora gusanga mu mwaka umwe watse nk'akazi inshuro zirenze nk'icumi wowe watse akazi nk'inshuro zirenze muri iyo myaka 9
inshuro nyinshi ku buryo nkabona biramenda kandi bikamena ntaho nkura ndepoza simbo ni igisubizo sinini yumve no ku rutonde rw'abagizakora wende ikizamini kandi impapuro zibazaguza amafaranga hari naho akumva kavuga kuti ndumva mashuri nize ndumva atari nayo basaba biba ngombwa konje kongera iryo nyiriyo ry'imyuga ntiwenda rizagira icyo rindengeraho niga iby'amahoteli nabyo mbyiga umwaka umwe ako none nari maze umwaka ntarabona akazi
uje hano rero nk'umuntu umaze iyo myaka 9 bibyo byo urabiha amahirwe
ntara gaciro mbi cyane kubera ko uraza wenda kuri iyo service ugezeho bakakubaza batizana seva ukayibasigira nta kindi amahirwe rombi ahagije kubera ko nta umbwe ati nzaguhamagara umunsi uyu n'uyu
imirimo murebye abakeneye imirimo no kwingana bimeze
abakeneye imirimo bo ni benshi n'imirimo nayo irahari ariko noneho abatanga imirimo ihabwa abantu bacya cyane cyangwa ugasanga nk'umuntu umwe arakora imirimo nk'itanu kandi akabaye ikora abantu batanu wenda batandukanye ariko nibi wenda bavuga ngo gukora ama exame kugira ngo ubone akazi ubona batabishingiraho cyane ibyo byose usanga hashingirwa nk'uko ibintu by'ikimenyane
uhuye n'umuntu ukemura ikibazo cy'ubushomeri bamubwira
umuntu ukemura ikibazo cy'ubushomeri ku bwanjye numva ari umuntu nashimira cyane kubera ko maze igihe kinini mu bushomeri none hari n'abandi barenga umubare munini mwinshi cyane mu mujyi wa Kigali ni abashomeri kandi none bafite n'amashuri none ari hejuru kukubwira ngo ihimbire umurimo nta gishoro gusa uhimba gute
hari ababura amahitamo bagakora akazi bo basanga atari akanyako bitewe n'amashuri bize
nkora akazi ko umwuga w'ubusekirite nkaba narangije kaminuza nkaba nicaye nakitaka atari n'umurimo kuko amafaranga uma ntago ntagamfasha mu byo n'inkeneye byose
baguhemba amafaranga angahe
atari ibanga amafaranga 25,000 amafaranga ntashobora gukoresha ku kwezi ngo nebura ngo arangize ukwezi nk'iyafite mu ntoki zanjye by'umwe byonyine abarangiye
watubwira ibyo uyakoreshamo
bitewe n'uko mba mu mujyi wa Kigali nkaba ntanze umafite ndo umucumbitsi ndabaza nkakora amafaranga yo kwishyura inzu mba mu nzu 20,000 hakuramo amafaranga y'umuriro umutekano nayo kurya ugasanga nayo kubona agura umwambaro igikoresho nta mu by'ukuri ntabwo nyabonyemo
umaze imyaka ingahe urangije
maze umwaka umwe wonyine narangije 2015
kugira ngo urangize kaminuza uhitemo kujya mu murimo w'ubusekirite ku isoko ry'umurimo bimeze bite mu Rwanda
turebye nko ku isoko ry'umurimo busanzwe abantu barangije kaminuza usanga nta gaciro baba baduha bitewe n'uko abo batwenda ibyo wize akazi ko gukora ntabwo bihuye neza amafaranga bari bukwishyurire ugasanga nawe ntibashaka kuba batanga none kujya mu murimo w'ubusekirite ni umurimo uri hafi cyane abantu bisangamo bose ingeri zose none kubona narawugiyemo aho kwa ngo nicaye ndi mu mujyi wa Kigali njye mbona amafaranga yishyurira inzu yo kurya noneho njye mbasha no kubona nakomeza kugenda nshakisha ahandi kuko maje kujya ahantu henshi natandukanye
maze kujya nk'ahantu hangana
ndepoza ntago nahaba mu by'ukuri kuko nta kimwe cyashana nta depoje ahantu runaka bakambwira ati tegereza harabanjye nkabona n'abo bosi boza akambwira ati rero ahangaha imyanya ntiraboneka tuzabahamagara ubwo tugategereza amasaga yaramushyirera
leta y'u Rwanda ishyize imbere gahunda yo kuvuga ngo urubyiruko rwihangira imirimo aho mu byumva muto
byo kuvuga ngo twihangira umurimo umuntu yihangira umurimo afite igishoro none tukaba twasaba leta y'u Rwanda nimba ishaka ko twihangira imirimo nk'abantu barangije kwiga ahubwo itworohereze iduhe inguzanyo mu gihe bajyaga baka ingwate zo kuvuga ngo bazane ingwate kugira ngo umuntu abone inguzanyo basi bajya bafata diplome yacu bagira ingwate baduhe inguzanyo none tubashe guhangira niyo mirimo dufite n'igishoro gihagije
hari nabo ngenda nganira nabo bakavuga bati kugira ngo ubone akazi muri uru Rwanda bisaba kuba ufite gisunika icyo nawe niko ukibona
ibyo ni cyane cyane biragaragara ni amaso ntago bakita kuvuga ngo wowe warize hari naho tujya kudepoza kuvuga ati ahangaha harimo hari umwanya ariko uwo mwanya abantu ugasanga bwaba ko ufite nyirawo warangije no kujyamo nyirawo none ugasanga
duha urugero
ntago navuga ngo ntungurute cyane runaka usanga ari ahantu haba harimo umwanya noneho ugasanga abo bantu bose badepoje ugiye ukora ugasanga muri abandi badepoze ahantu mwabonyemo wa mwanya ahubwo wabonye undi muntu utitagize na depoze noneho ugasanga noneho mu by'ukuri akazi kugira ngo kabone bisaba kuba ufitemo umuntu ukuzi cyangwa ufite umuntu kujyanamo cyangwa ufite kumufukana none
araho wigeze se ugera base nubwo urutari buduhe amazina cyangwa ikigo runaka bakakubwira bati ni ngombwa kutanga akantu nkuko babivuga cyangwa umuntu akakubwira akagucira amasiru kabiwe
nyine wigeze bibaho ibyo byo bina byambaye aho nagiye kudepoza no lombanza kugana n'abakozi bakoramo bambwiye bati ahantu rero abantu badepoza ari benshi harimo n'amabaro menshi yanamaze imyaka abantu babo badepoje bategereje atari kutabanje kubona na boss ngo muvugane ugira ikintu mumarira ntiwizeye ko mwanya mufite
tugukuyemo abantu babiri uwa mbere uri imbere y'umuntu ushaka ko gukemurira ikibazo wamusaba iki
njye ikintu cyambe nasaba ku ruhare rwanjye niba nsaba nka leta mu by'ukuri imirimo biragaragara ko hanze n'umuntu ari mikeya ko nubone n'icyo kibazo kiriho cyo kuvuga ngo ikimenyane nta kuntu none banagice wene nakijya kubyo byo kwihangira imirimo ko nibyo bona mu kino cyo kuko abize ndi benshi cyane akazi kari hanze nako kaza kwiye ahubwo badinguzanye twikorere ibindi
undi muntu wa kabiri uwaguha ubushobozi ari wo buri muri uwo mwanya wo gukemura ikibazo wagikemuruta
ikibazo ko nagikemura mbese mu ngiye nk'uko ubona bwo gutanga akazi nataka akazi ku rugero havani nimba hano ari imyanya nibura 15 basi wenda fate 10 nyi habantu barangije secondaire indi tane segenye babande none bo hejo nco bakubango na kamiza kuko mu kino giye abakamiza niyo bari kubura kazi cyane nkabona ngo nkurugero na nko muri education A0 ntago yabona kazi imbere ya AE bitewe n'iki na kagaciro kumushahara baba bagiye kuba
we wari warize iki muri kaminuza
nge nize science science twagiyemo leta ifata abantu bafite amata menshi cyane ari hejo niyo biga science none abandi bakwikiyeho bakiga bino bisanzwe bitwita ngo ntibiyaciriritse ariko noneho twebwe twize siyansi tunafite no mu mutwe nitwe twicaye turi benshi cyane hanze bivuze ngo wiga siyansi kugira ngo ukomeze wigugere hejuru ubone masters ugiye dogitora na PhD gutyo ukomeze hejuru ariko noneho bitewe n'uko buruse za leta zigarukira kuri A0 none ugasanga aho kwikiyeho none umuntu misango irihira kandi n'amafaranga menshi cyane
leta y'u Rwanda ifite indi gahunda yo kuvuga ngo umuntu arangize kaminuza niba yarize iyo siyanse cyangwa se ibindi bintu abona bitamubeshejeho mu buzima arimo asubira inyuma mu masomo bafata nk'ubumenyi ngiro yige kubaza yige gufata umwiko icyo ngicyo nk'abantu murangije kaminuza murabivuga iki
ikera abantu banyije kaminuza nanone hanze mu kazi kano twita mu gaciriritse usanga baduca amazi bavuga ngo umuntu wize kaminuza ayaza agakora gufunda ugiye ngo gukorana nko mu buyede ugira mu gyageza kwishasha kwa ngo batamya kwanjye kaminuza kuyo bimenya benshi banabirukana kavuga ngo urane yize kaminuza nagaze gukora bagahita bakwirukana no tugasanga nanone hari imirimo tutakwiye kwirona tuvuga ngo tugiyemo nko inkengiciriritse ariko mu byukuri twakwiye kujya mu bitene no shaka maramu koko yango te ko twabana n'icyo gishobora umuntu nazamuke
kurundi ruhande rumwe mu rugiruko ruvuga ko nta wagombye gusuzogora akazi ariko kose turabibwirwa n'uyu ukora akazi ko gupima abantu ku munzane mu marembo ya gare ya Nyabugogo mu mujyi wa Kigali
Welcome to measure your height, weight.
Tujye mu mwirondoro witwa nde?
Nitwa Ngirente Fodwari.
Ufite imyaka ingahe?
Ufite imyaka 23.
Uyu munzani wawe uravuga iki?
Uyu munzani wanjye ni nk'ijwi bashyizemo abantu bawukoze ubusa nk'aho ubwira abantu cyangwa se ubakangurira kuza kwipimisha ibiro byabo n'uburebure. Yavuze ngo welcome to measure your height and weight ni nko kubwira umuntu ngo kaze neza kupimisha ibiro byawe n'uburebure.
Nikigira igira imbere noneho utubwire dusobanura utudushusho kuri uyu munzani.
Utudushusho urabona ko gisa nk'aho kigaragara hari ahagaragara uburebure hari ahagaragara ibiro hanyuma hepfo gatoya hakaba igishushanyo kigaragaraho umunzani n'umuntu arimo ashyiramo igiceri ku nshuro ya mbere hanyuma ku nshuro ya kabiri hagaragara ishusho iriho umunzani ko umuntu ahagazeho yemye ku nshuro ya gatatu haragaragara umuntu arimo yakira rezilita ye isohoka mu cyuma igaragaza ibiro bye n'uburebure
uwize amashuri angahe
amashuri nabashije gusoza amashuri abanza hanyuma nayasoje 2008 nkomeza secondaire cyiciro rusange nisoza 2019 nkomeza superiere nza gusoza 2014
kuva wasoza amashuri yawe yisumbuye wakoze aka kazi gusa
kuva nasoza amashuri yisumbuye nta kindi kintu nabashije gukora nyiva mu ngando tunajya mu rugerero nabashije kubona aka kazi niko nabashije gukora gusa kugeza ubu ngubu niko nkora
yakira papa winjiza ute
ntabwo navuga ngo ninjiza gutya na gutya ko biratandukanye ntabwo umusaruro uboneka kimwe buri munsi ntago nshobora kubura gupima ni buri abantu batari munsi ya 50 ku munsi nibura
50 ubwo iyo umuntu agiyeho yishyura ate
iyo umuntu agiyeho ni igiceri cy'ijana ashyira mu cyuma hanyuma agahagararaho kumva iyo ngerageje gupima abantu 50 nibura ku munsi aba ari 5000
wowe ugahembwa ute
ntago mpembwa ku kwezi cyangwa se wenda ngo mbe mfite salari runaka ngenewe nyuma ya buri kwezi ahubwo bose we amemba
buri munsi niba atari banga batubwira
ama 3000 ku munsi
bitatu muri Kigali bimera bite kugira ngo umuntu abashe kubibamo arye agende acumbike bigenda bitu byifata mu
turya ikintu cyose ni ukwigomwa Kigali byo irakomeye kandi iragoye byonyine no kuba uhari uhaba gusa muryama ukabasha kurya ni ikintu cyiza ikintu kiba gikomeye ni ikintu cy'ubutwari ubwo rero yuragerageza ukiprograma ukishyura inzu ukabasha gushaka ifunguro rigutunga ku manywa na nijoro hanyuma ukagira nibura na duke cyane ubasha gusevinga kugira ngo nibura uyu munsi ubukorera abandi ejo uzabe nawe wakwigira akantu gato cyane wiremera ukubashe gukwikorera nawe
wari wize iki
nari nize shimi niga n'imibare hanyuma niga na biyoloji
tugiye ku isoko ry'umurimo kugira ngo umuntu abone akazi ni ibintu byoroshye si muri
kugira ngo ubone abashe kubona umurimo abasha gukora muri iyi minsi ubwo biragoye abantu bari gusoza kwiga bakaza bakabura imirimo hari ikintu mbona njyewe gisa nk'aho gikomeye abanyeshuri benshi nanjye ndimo numvaga ko uko biri kose nzasoza segonderi nakomeza kaminuza ntayikomeza buri wese aba yumva yuko azahita abona ikintu akora ariko ntago ari uko biri kuko naje gusanga bigoye cyane ube warize ubumenyi ngiro tekinike niko benshi bakunda kubyita ube warize siyanse ntibyoroshye gusa icyo mbona ni uko umuntu wese yaba asoje segonderi yaba asoje kaminuza hari ikintu yari akwiye gukora kudasuzugura ikintu icyo ari cyo cyose akazi akariko kose gapfa kuba kabasha gutuma ubaho ukaba wagakora kuko abenshi turangiza twumva umuntu azicara mu biro ukumva wenda uzakora muri banki runaka ukumva wenda uzakora mu biro runaka naje gusanga ahubwo uku kwiga kwacu bidufasha gukora ibyo abandi bakora batarize twe tukabasha kubikora neza icyo naje kubona
gutenga hano ku munzani
ubu hari ikintu bita body mass index cyangwa se uburyo bwifashishwa harebwa yuko ibiro bijyanye n'uburebure nk'aka kantu ku bantu bakoze bose ntako bari bazi ariko nkanjye nari nanyuze mu ishuri mbasha kubyiga ndabisobanukirwa nsanga ni uburyo bwifakunda kubyita ngo ni BMI cyangwa se poisson aho umuntu afata ibiro yagize akagabanya uburebure bwe ubwikube bwabo hanyuma igisubizo abonye ni byiza yuko kiza hagati ya 18 na 24 iyo range ni igaragaza ko umuntu ari normal munsi ya 18 aba ari malnutrition afite ibiro bibi hejuru ya 25 aba afite icyo twakwita nka overweight cyangwa se ari mu obese afite ikibazo cy'umubyibuho ukabije
ku buryo icyo kintu bose yarakishimiye se niko wabivuga
yarakishimiye kandi noneho n'abakiriya banjye bagenda mbona babyishimira banezezwa n'uko babona mbisobanukiwe kandi ni nabo mbasha kubagira inama hari nabo ngira inama bikabagirira umumaro ugasanga umubwiye regime agomba gufata kugira ngo ajye kuri taye agire iyo byiza ugasanga mpuje n'abaganga babyize kundusha
muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo aho turebe uko umurimo uhagaze mu Rwanda kuri mikoro muracyari na Eric bagira ubusa ku ngingo yo kwihangira umurimo ku rubyiruko tugera muri kaminuza y'u Rwanda twahasanze umunyeshuri ucuruza serivisi z'itumanaho mu kohererezanya amafaranga kandi avuga ko abinambyeho
nitwa Gastonga Emmy ndi umunyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda college y'ubuzima niga medicine generale umwaka wa gatandatu
ufite imyaka ingahe
27
ndabona ukora akazi ko gucuruza serivisi zitumanaho mobile money mitio tanga abantu kugira ngo bahamagare ibi bintu wabitekereje ute
ibi bintu nabitekereje ngeze mu kigo nkabona serivisi ndayikenera kimwe n'abagenzi banjye ariko nkabona turakora urugendo rurerure nubwo rwaba ari kilometero kimwe cyangwa bibiri ariko nkabona serivisi nyibegereje kandi ari community nini nabonamo amafaranga
wabitangiye ryari
nabitangiye 2014
igishorwa nangahe
uko ufite menshi niko wunguka menshi ariko nahereye nko ku 100,000 nahise nkora n'ibindi ariko nabyo sinabivuyemo ubu ngubu nkoresha 1,700,000 kuri site 3
umunyeshuri rimwe na rimwe baravuga bati nta kaburuse wowe icyo gishoro wagikuye
igishoro natangije 100,000 buruse buriya ni amafaranga menshi kuko iyo bayiduhaye baduhera rimwe nk'amezi atatu rimwe na rimwe bakaduha n'amezi menshi kandi giye koko ndi umunyeshuri wiga ikiganga hari n'andi mafaranga baduha ya stage ibihumbi cumi buri cyumweru ayo mafaranga yaziye rimwe kimwe na bagenzi banje iyo uri umuntu umwizerwa abantu the interest is their money ngiye nkafata nk'ibihumbi byanjye 180 nkafata n'ibyundi 180 noneho nkayahereza umwana uncururiza hanyuma uko MTN ihembye cyangwa Tigo nibihembye bihumbi nk'ijana zombi kuri site eshatu wenda nkabona nk'ibihumbi ijana ijana na mirongo itanu nkahita nishyura rya deni noneho ubwo asigaye muri operation ababaye ayanjye nguma naguka gutyo biva ku bihumbi ijana magana abiri gutyo ndakomeza hari n'amafaranga yandi yo najyaga ngenda nko mu rugo niyabagurishije inka kugira ngo nitunge umwaka wose ibihumbi magana abiri mirongo itanu nkaza nkayashora umwo akajya yunguka akantunga agatunga nawe nabankorera hanyuma agakomeza akanaguka nuko yavuye ku bihumbi ijana arinda aba miliyoni imwe n'ibihumbi magana arinda aba n'eshatu nuko nahise njyamo no mu byo kwigisha amategeko y'umuhanda no gutwara ibinyabiziga nabyo narabitangiye ubu ngubu
bimenyerewe ko amasomo y'ikiganga ari ya masomo adasaba kugira ngo urebe ku ruhande niko ababyiga babivuga wowe ubifatanye ute
ibintu byose burya abantu babitwaza umwanya kenshi ariko umwanya ntago ujye ubikibazo ntabwo akenshi nibera kuri tere ngo abe ari jye wikorera gusa njyewe na analyzing umuntu nabona ari umuntu ufite behaviors nzima unafite vision nka mu recruiting tugakorana waba wonye abahungu njyewe icyo ni nkora ni ukwicara nkatekereza niyo ari amasomo nkasoma no mu bitaro nk'ubu turavugana niyo mvuye igihe wanshakiye wambuze niho narindi ariko urabitekereza kandi ukanabikora buriya business ntago ari igishoro nk'uko abenshi babitekereza ahubwo ni umufatanyabikorwa njye niko mbibona niba uhaye umuntu amafaranga ibihumbi ijana akaba trust worth ukamwongera magana abiri magana atatu kugeza ubwo umuhe aba yicaye muri kiosque ya mobile money na miliyoni irenga
ntabwo ba ikibazo cyo hanze kivugwa cy'akazi kabuze byaba biguteye wowe
njye ntacyo mfite koko imishinga mfite myinshi mu mutwe ahubwo nabuze amafaranga n'umwanya nk'uko wabivuze ngo ikiganga gisaba commitment ku murwayi n'ibitabo gusoma niyo nzitizi nkunda kugira niyo mpamvu nakubwiye ko mfata igihe kinini cyo kwiga umufatanyabikorwa kurusha uko niga ku gishoro no kuri business ubwayo
bagenzi bawe bari mu bushomeri cyangwa se babuze uburyo babigenza urababwira iki
bagenzi banjye nababwira ko bajya bakora icyo bita opportunity analysis ahari nk'uko nakubwiye ngo nahereye ku kubona ikintu nkenera nk'umunyeshuri nkabona n'undi aragikenera n'umukozi wo muri iki kigo nkaba ariho mpera nkavuga nti reka nshore muri iki kintu benshi bakaguca intege ngo hano birahari hano imbere birahari n'inyuma ariko ngiye ibyo siko nabibonye kuko nabonye uko bimpa badeni kubigendera n'undi ariko bimeze mbihashyize birafata itangira ari site imwe zimaze kuba eshatu ntangira ari ibihumbi ijana none imaze kuba miliyoni imwe n'ibihumbi magana arindwi so njyewe ntago ari uko mbibona nta kibazo mbibonamo niyo ngiye muri resitora mbona zitanga serivisi ntishimiye nkavuga niba nari mfite abafatanyabikorwa nabyo nkabikora
kumva uburemere bw'iki kibazo cy'ubushomeri ku barangije amashuri yisumbuye amakuru na za kaminuza mu rwanda cyane ko bakiri bato bisaba kwegera bakuze Modeste Munyuzangabo na mugenzi we Felix Nzabahimana batsinze amashuri mu myaka ya za mirongo itandatu ubu bari mu zabukuru
yatsinze ya misugonde waga wubashywe wambaye neza ufite isuku bitandukanye n'abaturage bandi kandi icyo gihe twari tuzi n'ubwenge ntabwo ari nk'ubungubu abana b'ubu bafite ibarangaza telefone televiziyo twebwe nta kintu cyaturangazaga
duha isura yari mu rugo iwanyu
isore mu rugo iwacu twebwe nta kibazo twari dufite kuko hari na mukuru wanjye wigaga muri koleje Saint Andre nta kibazo cyari gifite dufite ahubwo iwacu batwitaga abasisita
abasisita bashakaga kuvuga iki
abasisita b'icyo gihe hariho bita les assistants assistants medicales icyo gihe kigihe abaturage bo babitaga ngo abasisita
isoko ry'umurimo ryabaga rihagaze rite
nta kazi wabaga uhangayikiye wahitaga ukabona ako kanya wagezaga we univerisite we yari afite azakora abantu bari bakeya bize icyo gihe nta kibazo cy'umurimo cyagihari
nawe uraduha ubunararibonye bwawe we byari bimeze bite
mbere yo kugira icyo mvuga nagira ngo mbabwire ko nitwa Nzabahimana Felix
yego
abandi umunyamabanga mu muryango nyarwanda bari muri pansiyo
faherere
njyewe narangije segonderi igihumbi magana cyenda mirongo itandatu n'icyenda ubwo ntangira akazi hano mu mujyi wa Kigali umuntu yarangizaga segonderi yahitaga ahabwa akazi ari otomatike
Gerageza kuduha isura y'urugo cyangwa umuryango wabaga watsindishije umunyeshuri.
Umuryango wabaga unezerewe cyane kuko tuvuge nk'umuntu yarangizaga secondaire abonye nka buruse kugira ngo ajye kwiga haba hanze haba muri Université Nationale y'u Rwanda cyabaga ari ikibazo kuko hoherezwaga ba maneko bakajya kureba mu giturage bakareba uwo muntu uko yifashe kugira ngo abone kumwohereza kuko yabaga byaba ari ibintu bikomeye cyane ari umuntu rwose ugomba gukurikiranwa ndetse haba n'ubutegetsi haba n'abandi babona yuko uwo muntu ari umutegetsi mu bandi nubwo yabaga ataratangira akazi
ikiriho ku rubungu umuntu ararangiza kaminuza akaba yamara imyaka itatu nta mpungenge bibateye
biteye impungenge cyane kuko tuvuge mbere hambere na mbere icyo gihe bagitangira umuntu yarangizaga turokome gusa yabaga ari umuntu konsidere akabona na buruse bakayimuha icyitegerezo nkanjye muri 1964 bihereyeho bampaye buruse yo kujya muri Amerika bakampamagara muri kuri radio ninze ngeyo ariko nkafite uburyo bwo kujya kwiga handi ko nagiye kwiga no muri Repubulika Malagasi muri Madagascar aho bavuga igifaransa ndavuga nti hakujya mu cyongereza reka njye mu gifaransa njye muri Madagascar mu kimbo cyo kujya muri Amerika ariko ntabwo numvaga agaciro yenda kujya muri Amerika ariko navuga nti ndagenda nige mu gifaransa aho kwiga mu cyongereza ariko nashakishijwe cyane ku buryo ndige nari mfite urugendo ngira ngo ngeyo nagombye kwihisha bumva ndaragezeyo umubare wuko niba umuntu baramushakishaga ari mu myaka arangije turoko myaka itatu gusa urumva ko urarangije marite yari umuntu rwose w'agaciro urera abantu barangiza ni benshi cyo ni ikibazo cyane ubwinshi bwacu kandi mirimo hari sa naho hari mikeya bigatuma rero umuntu nawo muri universite ngubu yurebye hari abantu barangije za universite ubu ngubu atabona akazi ubu ngubu akaba ari ari abamotari bajya gutwara za moto kugira ngo nibura abone umurimo abone ikimutunga kuko ubundi hari abantu ba universite benshi ubu ngubu hano muri uyu mujyi batagira icyo bakora icyaba ngombwa rero ni uko bagombye kwishakira imirimo n'ibyangombwa ariko ikibazo wagira ni kimwe
nari ngiye gukora icyo kibazo ariko gikomeze
ni uko bavuga bati twebwe twakwishakira imirimo ni koko ariko se tuyishakisha iki ko nta mafaranga dufite yo gutangiza ibyo byiza rero nuko haba ubuvugizi bwinshi kugira ngo nibura abo bantu babe babona yenda abagoboka babone nk'amafaranga yo gutangiza uko birashoboka
inyunganizi z'ibitekerezo by'aba basaza bombi bikubiye mu kiganiro twagiranye n'abanyeshuri ba kaminuza y'u Rwanda ishami rya Kiste riri i Kigali biga kumanywa nijoro bakarariza mu kuri kaminuza bigaho byose bigamije kubaho muri Kigali
turi muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Kiste watangira utwibwira
nitwa Bisanga Bagabo Obedi nkabanega muri kaminuza y'u Rwanda nkuko ubivuze umwaka wa mbere muri mechanical engineering
ubu rero tugusanze ku kazi k'ubuzamu kubera icyo kazi k'ubuzamu kandi umunyeshuri
akazi k'ubuzamu ndo umunyeshuri murabizi yuko imibereho isigaye iguye muri iyi minsi no kugira ngo umuntu yisayide muri make arebe yuko ubuzima bw'i Kigali namwe murabizi ko bugoye ko yapfundikanya akajya abona ya ghetto akabona yo kurya ibintu nk'ibyo ngivyo nyine tukaba nk'abantu bamuhanza bavuze ngo ni tutarabonye kugira tubone uko tubaho
ufite imyaka ingahe
njyewe ubu ngubu mfite imyaka 24
urumuzamu wa nijoro turi kuganira saa moya zirageze ubihuza ute no kwiga
kumanywa burya ibintu byose ni time management icyo twita time management
kugenzura igihe
kugenzura igihe urabibaruka badaruhuka iki gihe ndiga iki gihe akazi ndagakora gutya ubu nawe nyine ukitayiminga ugakora time management nk'uko maze kubikubwira
muhembwa ngahe hano mu kazi k'ubuzamu
umushahara duhembwa ni 36,000 amafaranga 800 nubwo atazira igihe
umunyeshuri aba yitezweho kwiga mu gitondo nimugoroba akaba yasubira mu masomo wowe bimera bite cyane ko uba utegura kugira ngo ubashe kuba wajya kwizamu nk'ubu ntabwo nkusanganye icyo bita ngo ni hands out cyangwa se amasomo waba uri gusubiramo
ni ukuvuga ngo akazi kacu muri iki kigo gatangira koroha byose mu masaha 5 ubu guhera saa 5 nkoraho etide cyangwa se nkabanza nkaryamo nk'amasaha 2 ubundi ayandi masaha kugeza saa 12 nanjye nkaba ndi kwiga nk'abandi bose mu gihe abandi bize nanjye ntize nkabanza nkareba mu bitabo
muri iki kiganiro dusangira ijambo kandi twagombye kuba twumva uruhande ruhagarariye sendika z'abakozi mu Rwanda ngo twumve icyo bavuga ariko narwo ntibyashobotse nibikunda tuzabana nabo mu biganiro byacu bitaha
urakoze cyane Eric bagira ubusa n'abatumirwa mwaganiye uyu munsi namwe kandi abatwumva iki kibazo cy'umurimo n'akazi, iki kibazo cy'abantu barangije kaminuza ntibabone imirimo nk'uko babyifuza, ni ikibazo tuzagarukaho mu biganiro byacu bitaha. Namwe muzatubwire uko byifashe aho iwanyu. Hano i Washington ni Etienne Karekezi, ku Ijwi rya Amerika. Mwese kandi ndabashimiye.